waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
waxaa ka socda caasimadda Tigray ee Makela dabaaldegyo guusha ciidamada ay gaareen. Xabad joojin ay ku dhawaaqday dowladda Itoobiya ayaa keenaysa rajo laga qabo in isbeddel ka dhaco gobolka, iyadoo hay-adaha caalamiga ay awood u yeelanayaan in gargaar ay siiyaan 400,000 oo qof oo qarka u saaran macaluul. Hase yeeshee, madaxda caalamka ayaa ka walaacsan in nabaddu aysan waarayn kadib markii ururka TPLF ee Tigray ay ku goodiyeen ama ku hanjabeen inay aargoosan doonaan. Ururka qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dhinacyada ku lug leh colaadda inay ilaaliyaan xeerarka iyo shuruucda caalamiga ah, iyadoo xaaladda gobolka Tigray ay tahay mid isbedbedelaysa. Afhayeen u hadlay UNHCR Boris Jeriskov ayaa sheegay in badqabka muwaadiniinta loo baahan yahay inay noqoto tan mudnaanta koowaad la siinayo.
This is making it even more difficult for our staff to work and deliver humanitarian assistance. We call for calm and restraint and appeal to all parties.
Haladan ayaa shaqada hawlwadeenadeena sii adkaynaysa inay qaybiyaan ama gaarsiiyaan dadka gargaarka bini'aadanimo. Waxaan ku baaqaynaa degenaansho iyo in la isxakameeyo, annagoo ka codsanayna dhinacyada colaaddu u dhaxayso inay ilaaliyaan shuruucda caalamiga ah ee lagu difaacayo dadka rayidka ah oo ay ku jiraan dadka barakacay, lana xaqiijiyo in shaqaalaha bini'aadanimadu ay sii wadaan inay waajibkooda gutaan, ayna dadka ugu badan ee baahida u qaba gargaar bini'aadanimo gaarsiiyaan. Ciidanka Tigreega ayaa guulo ka gaaray dagaalka ay la galeen ciidanka Itoobiya, iyagoo ku dhawaaqay inay gebi ahaanba la wareegeen caasimadda maamulka ee Makele. Madaxda xoogaga fallaagada Tigray ayaa gaashaanka ku dhuftay xabad joojinta lagu dhawaaqay, iyagoo wacad ku maray inay ka saarayaan gobolka waxa ay ugu yeereen cadowga. Qoraal ka soo baxay kooxdan ayaa lagu yiri:
The government of Tigray calls upon our people and army.
Dowladda Tigray waxay ugu baaqaysaa shacabkeeda iyo ciidanka Tigray inay sii xoojiyaan halganka ilaa cadowgeena gabi ahaanba laga saarayo Tigray. Qoraalka oo sii socda ayaa lagu yiri: Dowladda iyo ciidanka Tigray waxay sii wadayaan waajibaadka lagama maarmaanka u ah si loo xaqiijiyo amniga iyo badbaadinta shacabkeena. Xabad joojinta ayaa ah isku day naadira oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo dagaalkan socday laga soo bilaabo bishii Noofeembar sanadkii la soo dhaafay. Dagaalkan socday 8 bilood ayaa waxaa hareeyay eeda xasuuq iyo falgaboodyo baahsan iyo gaajo iyo weliba macaluul. Qaramada midoobay ayaa ka digtay in 400,000 oo dadka reer Tigray ah ay qarka u saaran yihiin macaluul, iyadoo ay jiraan eeda ah in dowladda Itoobiya ay diidan tahay in dadkaasi gargaarka la gaarsiiyo. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa ciidanka u diray Tigray sanadkii la soo dhaafay si ay xukunka uga tuuraan maamulkii gobolka ka tilin jiray ee TPLF. Markaas uu weerarka amrayay ayuu tallaabadaas ku sheegay in looga jawaabayo weerar ay TPLF ku qaadeen xeryo ciidanka dowladdu ay lahaayeen, isagoo markaas wacad ku maray in guushu ay noqon doonto mid si degdeg ah loo gaaro. Laakiin 8 bilood kadib howlgalkaas ayaa dharbaaxa culusi ay ku dhacday markii fallaagadu ay soo galeen caasimadii gobolka maalintii Isniinta ahayd. Tan ayaa keentay in wadooyinka lagu dabaaldego markii ciidanka dowladda federaalka iyo maamulkii Abi uu magacaabay ay magaalada isaga qaxeen. Ku dhawaad 1 milyan oo dad rayida ayaa gudaha gobolka ku barakacay, halka qaar kale ay u qaxeen dalka dariska la'ah ee Suudaan, taasoo dhalisay qulqulad ama dhibaato bini'aadanimo. Joogidda ciidanka Eritrea iyo Maleeshiyaad qowmiyadeed ayaa sii ballaariyay cabsida laga qabo inay ka sii darto kala qaybsanaanta qowmiyadaha kala duwan ee dalkaasi oo ay taasi saameyn dheer ku yeelato gobolka. Hase yeeshee, warar dhowaan soo baxayay ayaa sheegaya in ciidanka Eritrea ay bilaabeen inay ka baxaan gobolka. Si hayaha xogayaha arrimaha Afrika u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Robert Godek ayaa sheegay inaan ka bixida ciidanka Eritrea aan wali la xaqiijin, wuxuuna ku boorinayaa inay fuliyaan baaqyada lagu doonayo inay isaga baxaan Tigray.
Eritrean defense forces are still in Tigray. We have seen some indications of movement, but we don't
know. Xoogga Eritrea wali waxay ku sugan yihiin Tigray. Waxaan aragnay calaamado muujinaya inay baxayaan, laakiin wali ma ogin inay baxaan. Waxay galeen gabood falyo aad u ba'an inta ay halkaasi joogeen. Taasi waa mid cad. Waxaan ku boorinaynaa dowladda Eritrea inay si degdeg ah uga baxaan halkaasi. Si dhow ayaana ula soconaynaa in xabad joojinta lagu dhawaaqay ay wax ka beddesho colaadda. Waxaana soo dhaweynaynaa xabad joojinta ay dowladda Itoobiya ku dhawaaqday, ayuu yiri xoghayuhu Gregory Meeks oo ah madaxa guddiga arrimaha dibadda ee Kongareska dalka Mareykanka, ayaa ka digay argoosi ka dhan ah Eritrea.
I am hearing reports that the TPLF is threatening to enter Eritrea.
Waxaan maqlayaa warar sheegaya in TPLF ay ku hanjabayso inay galayso Eritrea, taasoo noqonaysa khatar uga sii dari karta colaadda. Waxaan si adag u cambaaraynayaa tallaabo kasta, oo aan si cad u sheegayaa in tallaabo kasta oo ay TPLF ama koox kale oo hubaysan ay isku daydo inay colaadda sii wado. Waxaana u baahanahay in colaadda la joojiyo. Waxaana u baahanahay xabad joojin, ayuu yiri Mr. Meeks. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay inay xabad joojinta ay u gaartay arrimo bini'aadanimo awgeed, ayna xabad joojintaasu socon doonto ilaa bisha Sebtembar sanadkan, oo ah dhammaadka xilliga la beerayo dalagyada beeraha. Hase yeeshee, isgaarsiin la'aanta ayaa adkaynaysa in dunidu ay wax macluumaada oo badan ka hesho colaadda ama arrimaha socda, ama ay gargaar gaarsiiyaan dadka u baahan. Sarah Charles, oo ka tirsan hay'adda gargaarka ee Mareykanka ee USAID, ayaa sheegtay in hay'adaha gargaarku aysan joojin doonin inay cadaadis saaraan dowladda Itoobiya iyo weliba qaramada midoobay.
We need a couple of things to happen almost immediately. We need the government of Ethiopia to lift the communications block.
Waxaan u baahanahay in dhowr arrimood ay sida ugu dhaqsaha badan u dhacaan. Tan koowaad waa in dowladda Itoobiya ay qaado isgaarsiinta ay xirtay. Waxaan u baahanahay in maleeshiyaadka amxaaradu ay qaadaan saddex goobood oo ay checkpointyo ka sameysteen, oo ah wadooyinka halbowlaha u ah in cuntada la gaarsiiyo dadka u baahan asbuucyada soo socda. Hay'adaha ayay dowladda Itoobiya ku soo rogtay xanibaado culculus, iyadoo hay'ado badan ay doonayaan in shaqaalahooda ammaankooda la ballan qaado. Ugu yaraan 11 ka mid ah shaqaalaha gargaarka oo ay ugu dambeeyeen saddex ka tirsan dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ayaa lagu dilay Tigray intii ka dambeysay bishii Noofeembar. Dadka degan caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa ayaa rajaynaya in dagaalo kale aysan dhicin. Qaar kalena waxayba sheegeen in xaaladdu ay tahay mid runtii isku qasan oo aysan garanayn halka wax u socdaan.
የትኛውን አካል ልታምን እንደ
People are saying this and that. I'm confused which one to believe.
ወሃራ ካለ ድዋን አይ ሼገያን ዋን ኩዋሬረ እንደ ለአሚኖ ሲከስተብ ሀአሃተ ወሃና አሚሰናይ እነይ ደውለደ መስኡሊየደ ከሳራንታይ እነይ ወደንካ አጋሃ ኡድክቶ oo ay xasilooni ku soo dabaasho. ሆገያ ጉደ ቀረመደ ምድውበይ አንቶኒዮ ጉቴሬስ አያ ለሃለይ ሚስተር አቢ oo ku guuleystay bilada nabadda 2019-kii, wuxuuna xoghayuhu rajo weyn ka qabaa in xabad joojinta jirta ay sii socoto colaadda halkaasi lagu joojiyo. Wuxuu ku tilmaamay dhacdada Tigray mid aad looga walaaco, isagoo sheegay inay mar kale muujinayso in military ama dagaal uusan ahayn xalka colaadda. Golaha ammaanka ayaa ku guuldareystay inay kulamo ka qabtaan oo ka wada hadlaan arrimaha Tigray, sidii colaaddu u dilaacday kadib markii dalal badan oo Afrikaana, Ruushka iyo Chinuhu ay ku tilmaameen arrimaha halkaasi ka socda kuwa arrimaha gudaha dalka Itoobiya khuseeya oo aan loo baahnayn in dalal kale ay ka hadlaan. Arrimahan ayaa imanaya iyadoo la wada sugayo natiijada doorasho ka dhacday dalka dhowaan, intiisa badan marka laga reebo Tigray.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.